nawulidde tino gundi wanyono manule muyaliddewo demu wa bigasa kyokka nga bigasa oyo demu yamujja mu sakala
emoyankuba ankuba nabbi
nabbi
ayakusangawo si mwangu nabbi zenkubuulira
itaina musaayi
abanonofala kati wagambirawo tumumala kwekebeza
mani kyekugenda okukola tukukyusa okuvalikana naye nkowa yenna netabbiri biba bibyo
kati munsuulidde ki
ate watugambyeko mbuli benoobingangala
munzifundawo bukunzi
ekintu kinsimba wano wano nabbi awaawaawo nabbi awo
kize wano kyambusi kize wano wano ekufeeri wa
awaawaawo nabbi
awo kiruddewo naawo awo nabbi kivuddewo kikiridde mu kisambi
kyoyogera kirala ate ne mukama kyandaga kirala
kiki naawe nange ngendiga enkubi
nabbi omukazi ekindese mu maaso bosise kulagulibwa nga balala kuba ndi mulamu nawo ndaba naye nkwe wanfuukidde ekizibu okuva lwe nnakulaba onkuba ndowooza bino birimu ne katonda n'ebirooto byenfuna nkumu nga n'ekisembyeyo kitiisa nalabikiddwa kirooto nga ndaba tuli mu kkanisa batugatta oyo nandaga ekirala ng'oli mu kifuba kyangu mpembejja tenenda buutuzootwo kyangu tuntwaliddeyo mu kinaabiro kati nabbi wa katonda gwe kikyoli munda wabadde onjagaza bumalirifu naawe ngero ntutteke wamwe ne mbanga akubye endobo ku kasozi kuba nalabye si kyangu bakadde baasanyuse ng'ontutte era ne bansaba nkuwasi nga tulagula babiri mu ntebe kati ekyo kyensaba ompuunule
mpakafo oba nabbi omusajja bumpe tutuule babiri mu ntebe olagule nga nange ndagula nze kati mpakafo oba nabbi omusajja bumpe kirabika ndi mutume nange katonda yantumye nkuwase kirabika ndi mutume nange yesu yakuntumye twagalane
Oh!
omulenzi omulungi abadde n'obusobozi obadde togenda kwekyusa kuba mu binnusu sikyasabirwa
Katonda yangabirira eby'emyaka isoli tabikoza fujo si byebipya kuba ne Yesu wamugema
nze katinde mukumu musooka kwekanyakanya ekubirooto byenfuna newe buli badde ndikuwasa
ebyebirooto byo omuzimu gw'obwenzi gwe bikulaga naye kubolirimu weyune Yesu akukunjako obyobwenzi otabitonja kwata ensolo mukama yatuma kuwonya bantu be atonteka mwemize emirala
nzikakimpa akafo obwannabbi omusajja mumpe Kirabikangi mutume nange Yesu yakuntumye twagalane
Obyobwenzi otabitonja kwata ensolo mukama yatuma kuwonya bantu be atonteka mwemize emirala
nzikakimpa akafo obwannabbi omusajja mumpe Kirabikangi mutume nange Katonda yantumye nkuwase Kirabikangi mutume nange Yesu yakuntumye twagalane
God bless you.